Ngo mvuge imirimo yawe itarondore kamwami wankoreye ngize ngo mvuge imirimo yawe itarondore kamwami wankoreye nahera mugi todo bukira iririmba ishire Niririmba nishire wasaze mwisayo yibyaha urambabarira umpinduru wawe ubundi degebya sinkiri kivume wampaye ubugingo umpa n'ubuzima wasaze mwisayo yibyaha Ayugingo umpanu uzima Wasanze mwisayo yibyaha urambabarira umpinduru wawe ubundi tege Nisoni ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye ntibaza korwa nisoni ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye ntibaza korwa nisoni ahiriwe
Kanda bakwiringiye, nibaza korwa nisoni.